yakubiza olukiiko lw'eggumba y'ekibaale mu disitulikiti n'amutuuma ng'ono Moses Kalenzi. Ategeezezza nga bayagala abazadde okusobola okujjukira obuvunaanyizibwa bwabwe mu biseera bino ng'abaana bonna bali mu luwummula oluwanvu oluggalawo mwaka 2025. Era ategeezezza nti ebiseera ebisinga abazadde bandisaanye okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga tyebwe tebayigiriza abaana emirimu egy'enjawulo giyinza okuba nga tyo gibakuumira ewaka okusinga okubaliko okutaayo okugenda mu bitundu ebisinga gye bayinza okufunira obuzibu.
Genda okubiriza abatyami bange abaana kibaale eno yona kwetoolola kibaale enoona nsonga y'abaana baife abawomuze abaawumuire nti oluwummula luno lunene tuli kujja mu biseera ebyakucya kyanki ebyamasanu aga buli nsambo kidukira amasanu musoga akubatigazaala maziga ibyo tusobola okufunamu ate era bingi bisobola okufiirwa so ndi kubiriza abazaire bange abanakibaale ate era abaidi omwana niki okwongera okukuuma abaana baife ab'obuwala n'ab'obulenzi okubakubiriza naddala akaseera kano bwe tuli nti tuli mu luwummula oluwanvu sobola okuba nabo waka okubeegesa emirimu eddawala kikulino okusinga okubaleka okutaayaaya eyi basobola ofunira obuzibu obwa buli nsambo mwikidi bulungi nti eggombola lyaife balina obuzibu basaada abagema obwana baife obukali kwetuuka.